Nishakubali, funga ndoa nawe. Tumeshapewa kibali na wazazi, acha nringe nawe. Umenijaza imani tangu na kujua, umenifanya nsijute mama. Unagawe kisirani, hata nkikudhi ya chumbani anakwisha mama. Mashoga wanafiki kuwatembele, mana wanachekelea tukigomba naga. Unanikosha vibomba masharo kuwakoteze, tena kuwachomole wakikutakaga.
Wendo my sweetie baby, I swear to God.
Vizuri yangu tai, nisije ninyinyia chini nikajikwa. Tushakula kiapo nila wewe kwenye shida na raha. Duniani wabaya wapo, tutapigwa mawe, tusikate tamaa. Ati sisi mwewe, acha kukuwa umbedua, halitupati ngo. Unifai wewe, manajifanya jini kujua, kitisha sema no. Uye, uza mashoga wanafiki kuwatembele, mala wanachekelea tukigombana. Na nikosha viboba masharo kuwapoteze, tena kuwachomolea wakikutaka.
Wendo masiti be.
Nothing.